waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Waxaa bilowday olole muuqaal ah oo ku hadlaya 20 af oo kulligood hal fariin oo cad wata, taas oo ah istalaal. Laakiin muuqaaladaas ayaa looga dan leeyahay in kor loogu qaado tirada dadka istalaala ee ka soo jeeda bulshooyinka dhaqamada iyo luqadaha kala duwan. Khubarada ayaa sheegaya in maadaama aysan jirin macluumaad caafimaad oo bulshooyinkaasu ay helaan, ay qayb ka noqon karto jahawareerka iyo cagajiidka tallaalka. Studio yar oo laga dhexdhisay meel bakhaar ahaan jirtay oo ku taala xaafadda waqooyiga Melbourne ee Coburg ayaa waxaa isugu yimid madax ka kala socota bulshooyinka kala duwan, kuwaas oo ku midaysan fariinta tallaalka. Waxaan iska tallaalayaa COVID-19 si aan dadka aan jecelahay iyo naftayda u difaaco. Waxay ahayd afka dhinkaha ee looga hadlo koonfurta Suudaan. Kaasina waxa uu ahaa nin ka soo jeeda dalka koonfurta Suudaan oo isagoo kaamarada fiirinaya fariintaasi duubay. Wuxuu ka mid yahay tiro madaxda jaaliyadaha oo loo soo xushay inay ka qayb qaataan olole loo bixiyey Say Goodbye to COVID, Get Vaccinated, oo macnaheedu yahay nabadgelyo dheh COVID-19-ka oo istalaal. Waxaa lagu duubayaa fariimahan 20 luqadood oo kala duwan. Mr. Maboir, oo ah ninka Suudaniiska ee fiidiyowga duubaya, ayaa rajaynaya inay kordhaan tirada dadka istalaalaya ee ka soo jeeda koonfurta Suudaan iyadoo la siinayo macluumaad caafimaad oo ku baxaya afka dinka.
It's a dinka guy, like, you know, grew up speaking dinka and I read it and I write it. Not a lot of
Madama ana hay nin dinka ah. Waxaan koritaankaygii oo dhan ku hadli jiray afka dinkaha, waxana ku qori jiray, waxana ku akhri jiray. Mana badna dadka akhri kara dinka. Marka waxaan u sheegay inaan diyaar u ahay inaan bulshada la wadaago oo u gudbiyo macluumaad COVID-19 ah. Waxaa barnaamijkan si wada jira uga qayb qaadanaya Northwestern Melbourne Primary Health Network iyo Center for Ethnicity si loo hubiyo in dadku ku helaan macluumaad sax ah oo afkooda hooyo ku baxa. Waxayna hay'adahani rajaynayaan inay kordhaan tallaal qaadashada bulshooyinka soo galootiga ah. Dr. David Isaac, oo ka tirsan North Richmond Community Health Center, ayaa sheegay in inkastoo ka cagajiidka tallaalku yahay arrin dalka oo dhan ka jirta, bulshooyinka soo galootiga ay uga sii darnaan karto maadaama ay jiraan aqris iyo qorid la'aan ku saabsan macluumaadka caafimaadka.
I mean, literacy in English or a language is understanding the language, and in this case it's understanding
in karto ama qori karto af ingliska ama luqad kale. Waxa ku xiran tahay fahamka luqadaasi. Case-kanna waa in qofku fahmi karo fariimaha caafimaad oo uu turjuman karo fariimahaasi, kadibna qiimeyn karo khataraha oo uu sidoo kale qiimeyn karo faa'iidada iyo dhibka ka iman karta tallaalka. Wuxuu sheegay in taasi keeni karto in soo galootiga qaarkood ay ku tiirsanaan karaan warar uga yimaada dalalkoodii hooyo oo daruufaha faafka COVID-19 ee dalalkaasi uu ka duwan yahay kan Australia. Nian Nian ayaa aad u fahmaysa fariimaha kala duwan ee dadka ay ku wareeri karaan. Waa mid kale oo ka qaybgalaysa ololahan Goodbye COVID, waxayna sheegtay inay doonayso inay ka qayb gasho si ay u daboosho baahida ay bulshooyinka soo galootiga ah u qabaan inay helaan fariimo cadcad.
There is a lot of miscommunication between households and, you know, between the older generation.
Warar been ah oo badan oo dadku isu gudbiyaan. Guriba guriga kale ayuu u gudbiyaa. Dadka waaweyn xataa waa isu gudbiyaan. Waalidkay waxay ka maqlaan saaxiibadood, waxay haddana hadal kale ka maqlayaan saaxiibo kale. Markaas ayay ku wareerayaan. Marka waxay u baahan yihiin fariimo sax ah oo run ah. Inkastoo xarumo tallaal laga furay dalka oo dhan si wax looga qabto baahinta tallaalka oo dib u dhac uu ku yimid, waxaa soo baxaya walaaciye ku aadan in ballamaha tallaalka ee internetka laga samaysto oo ku qoran af ingiliish oo keliya uu caqabad ku noqon karo dadka aan afka ingiriiska ku hadlin. Dr. Isaac ayaa sheegay in dadkaasi ay tahay inay la hadlaan dhakhtarka xaafadda ama GP-ga oo afkooda ku hadla. wuxuu intaa ku daray in xarumaha caafimaadka ee u adeega bulshooyinka soo galootiga ay raadsadaan adeegyada turjumaada hadday suuragal tahay. Waana arintaas tan ololaha Say Goodbye to COVID, Get Vaccinated lagu doonayo in lagu saxo markii muuqaaladaasi la sii daayo bishan.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.